trendybeats.com.
Yeah, yeah. Yeah, yeah.
It's the kids, baby.
Ah, boy. Sensima, who got the keys to my bima? Minisepe now, you mtoto amezima. Kinoma, nigepa kachumvini kupima. Njenda ni ili keshwa lete, shima sijelewe. Spidi meshiri nisichelewe. Mageto mfanya yangu mala mtoto ajelewe. Spi kufeli, kwani wana juaga kufeli. Mtoto ameshona suraka ya riberi yoni. No man, kwa jinsi livyo wakata kwa no man. Cheke nyuma jinsi livyo shona. Migonjo jendo dawe kuniponya. Mana nani washa, 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 washa. Mana nani washa, 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 washa. I say pull up, pull up, pull up, pack it up, pull up, pull up, pull up, pack it up, pull up, pull up, pull up, pack it up, pull up, pull up, pull up, pack it up, pull up, pull up, pull up, pack it up, washa, 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 washa. Pone place mi ago aya. Do that thing usone aya. Utantaka ubaya. Nikila nyak nixakaya. Kwenye game ni mambo mbaya. Na wani paka bas. Kitanda kitapata cash cash. Niweke mguu upande kishe penye katikat sarakas. Leo nina speed mwendo kas. Twende engo zote tuanze kus paka kas. Leo ni no my. Kwa jinsi libi wakata kwa no my. Leo ni no my. Kwa jinsi libi wakata kwa no my. Mana nani washa, 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 washa. Mana nani washa, 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 washa. I say pull up, pull up, pull up, pack it up, pull up, pull up, pull up, pack it up, pull up, pull up, pull up, pack it up, pull up, pull up, pull up, pack it up, washa, 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 washa.
More music on trendybeats.com.